shushwa maana uko bie bomba. Na nimeshitushwa na utamu pele mende blona. Mapenzi kikubwa unayo ni mwagia nira sana mama mama. Na leo nikifa nipaki jirudia, nitekova nyo maine. Unani press na nipara no stress, kukufesha shenda so kiss. Tuombe Mungu wa bless, baby you my princess, niko she smile your face, na tuombe kwa Mungu nizikwe na wewe daima. Omukwano go na enjoy penzi lako niko hoy. Omukwano go na enjoy penzi lako niko hoy. Omukwano go Mukwano go, yeah.
Mzima kama chatu, nimeze baby. Nichange ka pesa yo patu, nimeki. Oh, senyora, nitakoa. Usijali vile vimasikatu, we uko na mimi. Unani press, unani parada stress,
no stress.
Ukufesha shela so kes,
yeah.
Tumbe Mungu wa bless,
listen,
baby you my princess,
yeah.
I put your smile on your face, na tuombe kwa Mungu nizi kwena wewe daima. Omukwano gwo na enjoy benzi lako niko hoy. Na enjoy benzi lako niko hoy. Mukwano po
takupenda takulinda nawe. Oh my baby, I got you. Takupenda takulinda.